Kama salio limekata, pita ubeta kufata, baby, back to the matter. Iyo minyosho matata, asa, asa kiingisha weze, aweze, atingisha weze, ilo weze. Asa, asa kiingisha weze, aweze, atingisha weze, ilo weze. Ukikaona kama form 2, form 1, ila eji mekata hivi, so muindi mbaniani, ila mina kapenda ni. Mami love, I wanna see you this night. Mami love, yako inabana ina tight. Unachovya yote, unapepeta, unapepeta. Yani kote kote, unakeketa, unakeketa. Ukipanga hizo kodio, unapendeza, sauti kama choir. Siwezi gonga ta audio, makengeza, kidume na litaya. Kama salio limekata, ita ubeta kufata. Baby, back to the matter. Iyo minyosho matata. Asa, asa kiingisha weze, aweze, atingisha weze, ilo weze. Asa, asa kiingisha weze, aweze, atingisha weze, ilo weze. Baby, turn me on. Kini papande nasko. Na wekata milioni, na kupata milioni. Leo sito ibo kama na ugua kidege. We mama we, we mama we. Yani nimele wa mbege. We mama we, we mama we. Dani ya groundi, iso roundi. Zina nifanya niweke. Na force ya tapoundi, ya soundi. Ya kukufanya ucheke. Mami love, I wanna see you this night. Mami love, yako inabana ina tight. Kama salio limekata, ita ubeta kufata. Baby, back to the matter. Iyo minyosho matata. Asa, asa kiingisha weze, aweze, atingisha weze, ilo weze. Asa, asa kiingisha weze, aweze, atingisha weze, ilo weze.
Daddy.